ni bahati tena Bunny Boy
EFD Records.
Harufu ya manukato iko sambamba na urembo wa sura yako, mabusu ya midomo yako ni ishara ya upendo toka moyoni mwako. Naahidi nitakuwa nawe daima na nimezama cha mapenzi kisima, jitahidi kunitunzia heshima, kuambia wengi sana na wamejaa fitina. So let me say K-I-S-S, just a kiss for you. Unanipendeza sana we mama, K-I-S-S, glad to call you mommy as you call me daddy.
Sura mama, nimeganda kwako, najutia walosepa kwako. Na mindo gangsta mama, nina namba yako. When I saw you, baby love, yes I knew I was for you. Lale kwangu, nikupe siri zangu.